walaalay waxaan ku dhahay Zahra ii soo kortay gabadh cidda hoos jiraankeena ah. Waxay tiri mucjisa dhacday maanta. Gabadhay waxay isku yihiin oo beedhawo joogtaa, dhashay wiile dhashay markii ay foolabta ee la dhalsiyeene. Isla markii cunugii waa hadlay wuxuu dhahay masiiba soo socoto, masiiba soo socota, 3 mil ku celceliyay, 720 wallaah hal akhirsado, masiiba weyna soo socdo. Cunugii isla markiina waa dhintay. Wixii dadkaa ka siisid usii sheeg 720 wallaah. Yumna ugu yar maanta guriga waa ka seesaa akhrisa 720 Maxamed, Usaam, Yazan, Hadiil, Adi, Waxiid, kulligiin akhrista. Ilaah musiibada soo socota inuu ilaahna ugu xijaab dadka muslimiinta akhriyaan alay 720 wallaah. Hadalkii ma maqashay Fawzi? Ilaah dab dhaafana u dhiga akhir zamanka. Waay walaale, adduunka maxaa laga sugaa dadna lacag iyo hadda adduun? Ilaah yo qaato muxumaha nagu diinay Rabbi yo raxmaano. Haaliyo dad oo gruubka ku jira ka seesan u sheeg, aan hadda wixii kasaa u sheega hooday ciyoobi bijifato aba jiiftaabo. Insha Allah aana muki isdaahiri akharna aad hadda daahir hadda ahayn ha akharinina ibtir aad haddii daahir ahayn ha akharin haddii daahir tahayn akhri haddii fajar ku tukatid akhri hadda daahir ta hadda daahir ahayn muki isdaahirisid akhri. Ilaa musiibada soo socota inuu noogu xijaa walaalay.